You don't remember in early December.
Download music on the solar.site.net.
When I don't remember, for my rote later, unati kwatu kwata. Say you need a real man. Babela kutalani, wati ukufuna ndani. Cause I'm a last chance. Sisi teka ndiye ukufuna chani. Uno, babela kutalani, wati ukufuna ndani. Kuno zama last chance. Sisi teka ndiye ukufuna chani, chani. Odi ufuna undi malise. Funa undi chimwite u. Wele undi nilite iwe. Funa undi malise. Funa undi malise. Funa undi chimwite. Sandi chimwite. Cause I let you go. So let me go.
Let me go too.
Let me go too.
Utiwe kutimoyo sichi pele kani.
Chikola chita na weo sungulu mawati uwele kwa ine.
Utafuna funa chusewe nesa wati mtima wa ine.
Mwina lulibe maplani. Nanga wabwila kuzada.
Kaya mwina unaluza memole. Nanga ukubwela ukufuna ndani.
Wabwila kuzada ni. Wati ukufuna ndani. Cause I'm a last chance. Sisi teka ndiye ukufuna chani. Uno, odi ufuna undi malize. Funa undi chimwite. Wele undi nilite iwe. Funa undi malize. Funa undi malize. Funa undi chimwite. Sandi chimwite. Cause I let you go. So let me go.
Let me go.
Let me go.
Download music on the solar-dash website.net.